mukama yangu akaba sanyuse ensine we kugana ngoli na katonda yonabya mpewo wiraba yesu bamugana na yamaliriza yikabaka kati mukwano womula wabadde n'entalo mutima muleka kulwanire entalo zaffe yazisobola nze mmanyi mukama talireka babe maziga yesonga lwaki yajja nakuwa obulokozi oyajjawo ebifume bana bayota n'abawa amazzi abayala n'abawa emmere esanyu lyakuleetera telikoma abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusukka olinga bikooye naye tobitambuka maasobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama kunuuyiro falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo malaya yefusa mukike kinene banne bamugoba abasegulire ndowooza bamulabanga kikolimo nadduka olubabu teyayomba obokulwana mpaka mu bantu bali abatagasa abanyomebwa kyemmanyi ekikulu yali musajja mulwanyi era ayina katonda kale nga tagigumira laba lumu bwe wagwawo olutalo mu bali atabamugoba ebintu bya mukama bikutabula laba tebaddukira ye abalwanire eyalina ekivume ndowooza n'abatunga bamusooza nga talina awolereza yamaliriza yabafuga bonna abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusukka olinga bikooye naye tobitambuka maasobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama kunuuyiro falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo gasozi namulaba era mumanyi ewaabwe bamugoba lwakulogoka anji namuwerekeza akabazi ng'era bw'omanyi omusota tebikwatagana n'amafuta nesenga we yali amuyunye naye namusibira kamukooye bambi mu kaseera ako yakwata ekkubo nagamba mukama yonna gyotwala twala nayitanga mukama emisana n'ekiro munaku ennene yesu n'asembera yawulira namugamba mbuulira ebizibu byo yesu n'amukyusiza oluyimba namugamba nze ndi ku lulwo ne batuubira abawo obulokozi tebakyasaala abasinza yesu mwana wange abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusukka olinga bikooye naye tobitambuka asobola nnyo yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama tekimugyawo yesu yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo yesu oyo abalabe bo bangi naye abali ku lulwo bangi okusukka bikoye naye tobitambuka maasobola asobola yadde nse kuganye ekyo tekijje mukama kuluyiro falaawo yalina amagaali